Tubanza ariko mu Rwanda aho uyu munsi urubanza rwa Dr. Leon Mugesera rwakomeje mu rukiko rukuru. Uru rubanza ariko rwashingiye cyane cyane ku mpaka z'uko Mugesera yavugaga ko ataburana kubera impamvu z'uburwayi. Ubushinjacyaha bukunze kuvuga ko Mugesera abikora kugira ngo atinze urubanza, cyakora kuri iyi nshuro urukiko ntirwanahaye agaciro kuvuga ko arwaye ngo kuko nta mpapuro yerekanaga za muganga wemeza ko koko afite icyo kibazo. Mugenzi wacu Focus Ndayizera yakurikiranye urwo rubanza.
Yitaba urukiko mu gitondo cy'uyu munsi, Dr. Leon Mugesera urega ibyaha bya Jenoside yagaragaye ku isura nk'ubabaye cyane. Muri uru rubanza rugezeho Mugesera agira icyo avuga kuri buri mutangabuhamya wo ku ruhande rw'ubushinjacyaha ntiyakomeje muri iyo nzira nk'uko byari byitezwe. Yavugaga ko arwaye kandi yazanywe mu rukiko ku mabwiriza y'ubuyobozi bwa gereza ko ngo yagombaga kujya kwa muganga. Aho yasubizaga umucamanza wavugaga ko ikindi gihe iyo yabaga ashaka kwivuza atirirwaga abanza kuza mu rukiko. Cyakora kuri Dr. Mugesera ntibyari bikunze kubaho ko aburana afite isura yerekana ko atishimye. Akenshi buri kanya abakoresha amagambo yo gusetsa ku buryo abakurikirana urubanza mu rukiko basa n'abatajya barambirwa kabone n'iyo rwamara amasaha menshi. Impaka zari ndende asabwa kuburana kuko ngo nta cyemezo cya muganga cyerekanaga ko koko afite uburwayi bwatuma adakomeza urubanza. Ariko we yavugaga ko impapuro zerekana ubwo burwayi yagombaga kuzana yazimwe ku mpamvu yavugaga ko zabazwa ubuyobozi bwa gereza. Gusa yavugaga ko ku munsi w'ejo yikubise hasi akamera nk'utaye ubwenge kandi ngo kuburana bisaba ko atekereza neza ibyo agomba gusubiza mu rubanza ko ariko yari yabiteguye neza kandi afite ubushake bwo kurukomeza. Bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bumubona aho buvuga ko ngo ari uburyo bwo gutinza urubanza. Bwanasabaga urukiko ko rwafata icyemezo cyo gukomeza urubanza kuko ngo Dr. Leon Mugesera amategeko anamwemerera guceceka kuva mu rubanza cyangwa kutitaba. Mugesera n'umwunganira bavugaga ko batigeze banga kuburana ko ahubwo ari ikibazo cy'uburwayi bukomeye. Abajijwe niba atari gukoresha imbaraga yakoresheje mu mpaka z'igihe kingana hafi n'amasaha ane, yavuze ko ururimi ntacyo rupfana n'umuntu ko ngo n'ugiye gusura umurwayi mu bitaro akenshi ava yaganiriye nawe kandi ngo si uko uwo murwayi aba adafite ikibazo gikomeye. Mugesera akomeje kuvuga ku batangabuhamya b'ubushinjacyaha mu gihe atarabona bo ku ruhande rwe kubera amikoro make nk'uko akunze kubivuga. Urukiko rukuru aburaniramo rwavuze ko uru rubanza ruzakomeza kuri 26 z'uku kwezi. Focus Ndayizera, BBC Gahuzamiryango, i Kigali.